tegedde kundi twakubuddemu twakutegedde kundi twakubuddemu twakutegedde kundi twakubuddemu
ebigambo by'obutwa bwennyini oba togenda tulemye ensi gwe mukutabula mujejeja ekyemisana n'ekyeggulo kati nkusaba toddamu kuwabula ebigambo bijja kukubya empi amagezi go gakolemu ebirala ffe boogawa tetugeetaaga
Chemisane wange andopera mainja ate made wa mainja nzene fuke sesa byoya galokuta sebunga tubije wala bibono nyoro 10 atoya galakuta byamukande chi
Baina cheba manyi Nzaba duwe batyo ya labi banketa
Tabula
butabu
chungo mudomo
tabula butabu